Raja Yakobo habere yigitangaza Inuma za Yesu zagiye mu mudugudu gushaka Ibyo kurya Yesu atari buje Umusamariya kazi yasanze Yesu kwiriba Gusu uwo mugore yarindaya mu mudugudu wose Baraganira Yesu ati mama ziyo kunwa undati Nyaguhaburjochi Bavuga na tishire satisganu Mugabo wawe hano Umugore atina mugabo Jira umami yesa mugiri joya kose Ijari visanswe Alikuwa musigara shomote kuwari mame Ya wanyu mchilisa Umutima ibya abyose ya nabibabariwe Yabayu wa kuhamya urukundo Mumuchiza warumuchi nishumutima Uwahuye na Yesu Ahindura mateka agahabu uzima buta Jiri minuka Ateza maboko ya jirubundu wese ushumukana Ijari risanswe Alikuwa musigara shomote kuwari mame ya wanyu mchilisa Umutima ibya abyose ya nabibabariwe Uwo yabayu wa kuhamya urukundo Mumuchiza warumuchi nishumutima Uwahuye na Yesu ahindura mateka agahabu uzima buta jiri mbinuka Ateza maboko ya jiru mundu wese ushumu kana Ujiri juti na kukuma vile sora rimaso Agenda agenda mumi dugudu na wamungozi wachu Kanda fite, idote ducheleye Uwo mugore ya zamutu muduguda buga yesu Na tue kukubunu gimana duha manyani jandiswe Koye sajiza, na kotu za chimba wite kaburiwe Duhindu kabasha Ya mateka ya chira tarimeza Akaba taji turanga Tugari nuchiri la bandumu Tisha imitima ya mikajira kwizera Ijari visanswe Alikuwa mosigara shomu teku wari mame Ya wanyu mchilisa Umutima ija abyose ya nabibabariwe Yabayu wa kuhamya urukundo Mumuchiza warumuchi nishumutima Uwahuye na Yesu Ahindura mateka agahabu uzima buta Jiri minuka Ateza maboko ya jiru mundu wese ushumukana Ijari risanswe Alikuwa musigara shomote kuwari mame ya wanyu mchilisa Umutima ija abyose ya nabibabariwe Uwo yabayu wa kuhamya urukundo Mumuchiza warumuchi nishumutima Uwahuye na Yesu Ahindura mateka agahabu uzima buta